yana tisha tisha baba we. Sema ni ishara kwamba wewe.